SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
habeen wanaagsanna dhammaantiin ba meel kasto aad joogtaan waa jimco bisha mayna ay tahay 24 sanadka 2024 halkaad naga dhegaysanaysaana waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo si toosa idinkaga imanaysa stuudiogaanu ku leenahay magaalada melbourne magacayguna waa xasan jaamac wararka caawana waxaa ugu waaweyn diyaarado gaara oo loo qoondeeyey inay dadka austreeliyaanka ee ku xaniban new caledonia ka soo daadgureeyaan maxkamadda cadaaladda caalamigaana waxaa la filayaa inay xukunto dalab lagu doonayo in israa'iil ay soo afjirto dagaalka ay ka wado gaza haddana waa warkii oo dhammaystiran laba duulimaad oo dheeraada ayaa ka soo duuli doona ayaa la yiri new caledonia halkaas oo dowladda australia ay doonayso inay ka soo daadgurayso muwaadiniinteeda halkaasi ku xaniban duulimaadyadan ay dowladdu taageerayso ayaa ka soo duuli doona dalkan faransiisku uu xukume ee ku yaala basifiga maantoo bishu ay 24 tahay kadib toddobaad halkaasi ay ka jireen dibadbaxyo rabsho wata oo dhaliyey in 6 qof ay geeriyooto diyaarada ay leeyihiin ciidanka cirka dalkan australia iyo mid faransiisku uu leeyahay ayaa ilaa iyo hadda 187 qof oo australiana ka soo daadgureeyey jasiiraddaasi sidoo kale waxaa ku jiray dadka lasoo daadgureeyey muwaadiniin dalal kale u dhashay Bill Shorten oo ka tirsan golaha wasiirada dalkan Australia ayaa Channel 9 u sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda ay la xariirtay dhammaan dadka Australianka ee halkaasii ku xaniban isla wararka New Caledonia madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay inuu dib u dhigayo dib u habeyn lagu sameyn lahaa nidaamka codeynta dalkaasii kaasoo sababay dibadbaxyadan dadka ay ku dhinteen jasiiraddan ayaa Faransiisku uu xukumaa waxaanan isku dayaa ayuu yiri madaxweynuhu hadda in la sameeyo heshiis cusub oo siyaasadeed hindisaha wax looga bedelayo nidaamka doorashada ayaa u ogolaan lahaa kumanaan qof oo Faransiisa oo jasiiradda ku noolaa muddo 18 sana inay ka qayb qaataan codeynta balse tan ayaa aad waxa ay uga caraysay dadka dalkaasi loogu yimid indigeniska ee Kanaga la yiraahdo dadkaas oo 400% ka ah shacab weynaha degan jasiiradda ugu yaraan 6 qof ayaa dhintay muddo 7 oo dibadbaxyada rabshada wata halkaasi ay ka socdeen iyadoo xiisadda u dhaxaysa dadka dalka loogu yimid iyo maamulku ay muddo soo socotay iyadoo dadka Kanaagu ay doonayeen inay xor ka noqdaan Faransiiska dhowr qof oo dhaawac culus ka soo gaaray diyaaraddii Singapore Airlines ee markaasi ciladu ku qabsatay dalka Thailand ayaa waxay la gelinayaa ama u baahan yihiin ayaa la yiri qaliin dhanka dhabarka sida laga soo xigtay isbitaal ku yaala Bangkok waa dalka Thailand ilaa iyo 12 qof oo Australiana ayaa wali ku jira isbitaal ku yaala magaalada Bangkok iyadoo 3 ka mid ah ay ku jiraan qaybta xaaladda degdega halkaasna lagu daaweynayo kadib markii diyaaradda Singapore Airlines ay qabsatay hawo xun kadibna si degdeg ah lama filaana ay u degtay dadka Australianka ayaa ka mid ah rakaab ka badnaa 100 oo wali dhaawacyadoodii loo daaweynayo dhaawacaas oo kasoo gaaray markii diyaaraddu si degdeg ah lama filaana ay hoos ugu dhacday saasna nin Britain u dhashay oo 73 jir ah ayaa ku geeriyooday arintaasi diyaaradan ayaa markii hore waxay ka soo duushay garoonka diyaaradaha ee Heathrow ee magaalada London waxayna ku socotay Singapore maalintii talaadada ahayd markii dhibaatadu ay ku qabsatay waa dhibaato dhanka hawada ah badda la yiraahdo Andaman Sea dadkii ka soo badbaaday wixii loo bixiyay stolen generation ama jiilkii la xaday iyo qoysaskooda ayaa isu yimid si ay u maqlaan in taliyaha booliska gobolka Victoria uu raali gelin ka bixiyo doorkii booliisku ay ka qaateen in caruur badan laga qaado bulshooyinkoodii iyo qoysaskoodii 10,000 oo caruur Aboriginal iyo Torres Strait Islandera oo waddankoo dhan ayaa qoysaskoodii laga qaaday bilowgii qarniga 20-aad, waxayna arrintaasi socotay ilaa 1969-kii iyadoo la isticmaalayay markaas siyaasad rasmi ah oo dawladdu ay soo dejisay. Raaligelintan ayaa qayb ka ah isbeddello ka socday gobolkan oo looga jawaabayo guddi loo saaray arrintaas oo loo bixiyay Europe Justice Commission oo markaasi runta ka sheegayay wixii dhacay. Maxkamadda Cadaaladda Caalamiga ee ICC ayaa xukumi doonta ayaa la yiri codsi uga yimid waddanka Koonfur Afrika oo lagu doonayo in amar lagu siiyo Israa'iil ay ku joojiso weerarka ay ku hayso Rafa ee Gaza. Toddobaadkii la soo dhaafay ayay dawladda Koonfurta Afrika waxay ka codsatay ICC inay amarto in Israa'iil ay joojiso weerarkaasi ay Gaza ka wado, gaar ahaan Rafa, iyadoo sheegtay inay tani lagama maarmaan tahay si loo hubiyo shacabka Falastiiniyiinta. Go'aamo ICC hore u gaartay ayaan la fulin oo markaasi aan waxba laga qaban, mana jiro qaab ku khasbaya go'aamadaasi in la fuliyo, laakiin waa maxkamad culays ama awood badan ku leh caalamka. Israa'iil ayaa iyadu ku celcelisay inaysan ka fulin ama ka samayn waxa loo yaqaano xasuuq Gaza. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ku baaqay in qaaradda Afrika laga qaybgeliyo marka laga hadlayo arrimaha nabad dhiska ama nabad samaynta caalamka oo dhan. Mr. Guterres ayaa sheegay in la gaaray waqtigii la xoojin lahaa hoggaanka dhanka nabadda ee Afrika, nabaddaas oo laga fuliyo qaaradda gudaheeda iyo caalamka intiisa kaleba, ayuu yiri. Hadalkiisa ayaa qayb ka ahaa khudba uu ka jeediyey Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay. Warka qaybta uu dambaysana, inkastoo dad badan u aysan cayaarin qamaar, haddana haddii lagu dhihi lahaa waxaad ku guuleysatay $150 million oo dollar oo aad khamaar ku heshay. Arrintaas ayaa ku dhacday ayaa la yiri qof degan gobolka South Australia, qofkaas oo ku guuleystay $150 million oo dollar markuu cayaaray khamaarka loo yaqaano Powerball jackpot-ka. Tan ayaa ahba la yiri tii saddexaad ee ugu ballaarnayd ama lacagtii saddexaad ee ugu badnayd taariikhda dalkan Australia oo markaasi qof uu ku guuleysto khamaar. Saraakiisha lotariga ayaa hadda qofkaasi raadinaya, waxaana laga iibsaday ayaa la yiri tigidka guusha magaalada Adelaide ee gobolka South Australia. Saadaasha hawada abrita oo Sebtia bisha Mayna ay tahay 25, magaalada Beet waa roobo marka dambe qaadaya 25 degree, Adelaide waa cadceed iyo 21, Melbourne waa qayb ahaan daruur iyo 17 degree, Sydneyna roobab ayaa la filaya iyo 20 degree, Brisbane waa roobab iyo 23 degree, halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 66 senti oo dollarka Mareykanka ah. We'll be right back.